zakana kamuli akawowo akalimu gwe mukwano ogwana madala anze genina jali sembera nkunywegereko nyumirwa nnyo nga nkulezeeko asembera otuleko wano bebi gwesembera otuleko wano uli bwendowooza wakuddukako ngandabye akusingako obulungi nze nenzijukira kyaleeteyo asirikyusa nze sirikyusa kuweeki nze nkuweeki olw'omukwano agondaze kuweeki nze nkuweeki kanakayimba kako nkuddizeeki nze nkuddizeeki olw'omukwano agondaze nkuddize ki nze kuddize ki kanakayimba kako tambulanga bujeno betegereze betegereze anyweze ekironga nkaba oyo kirimanyi abalwanisa ne bwe nsobya ne bwe nyiza ntyanze osonyewa gweyo osonyewa ne bwe ndwayo gye nsibeyo otegeera gwe otegeera kuweeki ebyamponya emize eyasigalawo nga bandeseewo kuweeki nze kuweeki nkutwala wange mubwekiwa buli bwe ndowooza bw'okuddukako obaami nga ndabye akusingako obulungi nze ne nzijukira kyaneeteyo asirikyusa nze sirikyusa kuweeki nze kuweeki olw'omukwano akonaze kuweeki nze kuweeki kanakayimba kako nkuddizeeki nze kuddizeeki olw'omukwano gwonase nkuddizeeki nze nkuddizeeki kanakayimba.